dragul. Nici cu neoarna băgă chico băgă, nici cu neoarna de cu ce chimu băgă, nici cu neoarna de-am fi chico băgă, de sorini cu băgul. Le bun mani marandoi, man maloi, cu dea pugeando, fale idia parce man. Salam, salam, e nu nu mai iamac salam. Le bun secundiai, atumandiai, abudem bag bai man. Le bun salam, salam, e nu nu mai iamac salam. Gila bëgg nga bëgg ko bëgg ko lool mu bëgg la xel ba sam bëggel bi ni ci mom ndaw si la bëgg nga bëgg ko lool mu bëgg la xel ba sam bëggel bi ni ci mom nekem bëggel mi la nexe nekem bëggel mi la nexe kon nekem bëggel mi la nexe deug deug nekem bëggel mi la nexe lepp mali maram doy man malo Jando fale jit ya bab ci man salam salam yene ñu may jamak salam lepp sek yaay atuman yaay abu dem bak bay man lepp bab may salam salam mer mel yo jamak salam lepp kuy lepp xamal li nga yor xamal li nga yor du nek lepp xamal li nga yor ba terminal bi ni jallu ba commercial ka tegal ma cafe ma tegal la zam on whatsapp ñu ci ngi ni ñep ni leer yi yego affaire yi dox maguette la santé doxal dox bëgg na la ay da say te bëgg ntum la gila bëgg nga bëgg ko bëgg ko lool mu bëgg la xel ba sam bëggel bi ni ci mom ndaw si la bëgg nga bëgg ko bëgg ko lool mu bëgg la xel ba sam bëggel bi ni ci mom nit ku ne warna bëgg ci ko bëgg nit ku ne warna dëgg ci ki mu bëgg nit ku ne warna dem ci ñu ko bëgge da sori ci ko bëgg nit ku ne warna bëgg ci ko bëgg warna de gucci ki mu beug ni ku ne warna dem ci ñu ko beug de so ni ñi ko beugul
na sali yo mimi yo kanga ni nga mo tema dañal na nga isu mo ni ñe mo te sanga mo ni mi ci na mo kili ya se pa no ne nga ele ro ro ti men so ko ni mi ci nga ite mo mère alice yo do ko mama mo na bo mo yango na so ba
Desiam pata
ala kisanga bolimo ya kudisa
kocha sijaribu wapi nende na mi kwako nshajifia ila sifanye kama fimbo ufanane na tini ukashindwa kujali mbibu yangu si ulisema unataka gari na nimekubali kwenye kamini mbio tule mbegu na ugali kesho tutapata kipenzi mbivu mili kini teme itakuwa nyatari tanipa na jali kitanzi kini situ metoka mbali mazoya na usha kama uo hao wangu mimi unawendesha ufunga macho na masikio ziba usi wasikie usi wane pia umegata kwako moyo wangu
Mazakale oh, oh, oh sangulo mapepe kale si lipendwa
eh kizamani kutoa kadi na maua
si lipendwa
wanataka mani ukilipa unakuwa ruma
si lipendwa
fundi kitandani soma nguvu kujikamua
si lipendwa
unafika ndani uja tomasa unachanua
si lipendwa
wanawake wa leo wanataka mikakati ukiwa mzogaji akia Mungu wapati
usilipendwa
mapenzi ya video hata kutoa kamasi eti nikinywa maji na kuona kwenye glasi
usilipendwa
kupiga chabo geto
usilipendwa
kono na deto
usilipendwa
mache na kapeto
usilipendwa
mache ina mobeto
usilipendwa hizo ni zama za kale sangulo mapepe kale
Bolingondo mbolo
silipendwa
Wanga chipolo polo
silipendwa
Amangi ya kandoro
silipendwa
Simba wa moro poro
silipendwa
Tani spati skari puru kabisa
silipendwa
Ivi yukwa PMB doko latifa
silipendwa
Babu tale wapi baka misifa
silipendwa
Squeezy party ya tuenda kikibisa
silipendwa
Mpira na pele
silipendwa
Tanuna nyerere
silipendwa
Achangedere
silipendwa
Alusi mabere
silipendwa
Uze nyumba weke shima ba Eti lazimishe ale kukata Sabuni kicherema
Silipendwa
Mabanda ya sinema
Silipendwa
Ikumba na mlema
Silipendwa
Daimondi na wema
Silipendwa Izo ni zama za kale
Zama za
Sambulo mepepe kale
Kale yo
Nakina sogi dogi
Silipendwa
Chanali analogi
Silipendwa
Ufiza saibogi
Silipendwa
Bandame anodi
Silipendwa
Unani bipungu pigie umeiweka vocha Ule wewe lipe mie umeniona rofa Tena una madada wenye majina Acheni visa Unaita ukale dina Unakwenda tisa Nywele za kichina
Silipendwa
Ochi za kwazi
Silipendwa
Sena na beti
Silipendwa
Bashite kwa jima
Silipendwa Izo ni zama za kama
za zamani
Sangulo mapepe kani
Bachani
silipendwa
TV kwa jirani
silipendwa
Akira ifani
silipendwa
Asari haifani
silipendwa
Ya nini kunichunguza naishi wapi
Silipendwa
Nala chapati kwa maini ya umakati
Silipendwa
Kuto kunikali ya chini unakamati Oh ya rapi masikini kunize haki ah, Samba mapangala
Silipendwa
Kifanki kajala
Silipendwa
Onyango na jangala
Silipendwa
Lufufu mkandala
Silipendwa
Cheni Ni vida mo domo tutupia ni tunguli kisa pesa za mbomo
magufuli.
Ah, bongo mani yondo.
Zilipendwa.
Sikinde usondo.
Zilipendwa.
Magari ya udongo.
Zilipendwa.
Abu waloi yondo. Zilipendwa.
Izo ni za mazaka.
Zilivu maga sana.
Sangulo mapepe kale.
TV za kichoma.
Zilipendwa.
Wakina mandoyo.
Zilipendwa.
Kina yogo.
Zilipendwa.
Kina tupogo.
Zilipendwa.
Epi msiba ukiona bundi. Unataka kupagawa. Suena, nitampata wapi?
Zilipendwa.
Suena, wazile nyakati.
Zilipendwa.
Kujifanya mapanga zuna, eti wamepinda. Wengine wabeba vyuma, na kuna malinda. Didi amini dada.
Zilipendwa.
Miuno ya echi baba.
Zilipendwa.
Domo cha ijabu.
Zilipendwa.
Nichezo ya kibaba baba.
Zilipendwa.
Wale wapiga madili sasa limbaya.
Zilipendwa.
Hizi zama za Magufuli si za Jakaya.
Zilipendwa.
Ugombi wa Mr. Nice na Dudu Baya.
Zilipendwa.
Vikatuni vya madenge baba ubaya.
Zilipendwa.
Wago mchongo Mr. Bini. Wapi bambo. Wale wasamiaji wa melini. Wase wa hambo. Ifiyo kwa Benjamini. Wa mambo jambo. Wapete na muaporini. Ndamjela jela
zilipendwa
kidali kongolela
zilipendwa
sina zembela
zilipendwa
yumane chana pela
zilipendwa
hizo ni za mazakali
sama za zamani
sangulo mapepe kale
kama ndadasi nunda
zilipendwa
kalumanzira ndumba
zilipendwa
sibu za dole gumba
zilipendwa
johari naka numba
zilipendwa.
da-da-da. Blue Diamond.
Fire, 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 fire love. There's no other one above. Dance, make a dance. Give me love, make a love. There's no other one above.
Shukura kilokosio. Shuku sheka, aya shumeka. Caroline, save your drama. I don't need it for a soap opera. Hola, hola, Mr. Olopa. I'm not here to cause wahala. Hello, diva, save your drama. You don't need me in your soap opera. Yeah, you for there for me. You for there. When the boy they hunger, I could die for you. Oh, yeah. But you say if you don't get money, hide your face, hide my face. Make another man picking on my race. I love you, no mean say. If you say make a put one up for fire, 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 but I go put one for fire. You know me say. If you say make a put one like for fire, 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 but I go put like for fire.
Dance, make a dance. Give me love, make a love. There's no other one above. Dance, make a dance. Make a love. There's no one, no one above.
Damn, fresh.
Yeah, you for there for me. You for there. When the boy they hunger, I go try for you. Oh, yeah. But you say if you don't get money, hide your face, hide my face. Make another man picking on my race. I love you, know me. Say if you say make a put one out for five.
Michel, ga tegel ma café, ma tegel le zem. On WhatsApp, nu jingi ni tiap, ni neri ye bo aferi, doch ma get la santé, doch on doch. Beginale, I don't say, till begin to mala.
Comme mes chagrins sont rues, mais ton amour. es peut-être la plus belle de toutes les femmes. Mais t'as réussi là où les autres ont joué. C'est ce qui fait de toi l'élu de mon cœur.
C'est Marc Cabadagne.
Isoni sama zakale. Oh, sangulo ma pepe kale.
Zamani kutoa kadi na maua
zilipendwa,
wanataka mani ukilipa unakwarua
zilipendwa,
fundi kitandani soma nguvu kujikamua
zilipendwa,
unafika ndani hujatoa masa unachanua
zilipendwa.
Wanawake wa leo wanataka mikakati, ukiwa mzogaji akia Mungu wapati
zilipendwa.
Mapenzi ya video hata kutoa kamasi, eti nikinywa maji na kuona kwenye glasi
zilipendwa.
Piga chambo geto
zilipendwa,
kono na deto
zilipendwa,
mache na kapeto
zilipendwa,
mache ina mobeto
zilipendwa. Izo ni sama za kale. Sangulo mapepe kale.
Bolingondo mbolo
zilipendwa,
wanga chipolo polo
zilipendwa,
amagi ya kandoro
zilipendwa,
simba wa morogoro
zilipendwa.
Tani spati skari kuru kabisa
zilipendwa,
hiviyu kwa PMB dogo latifa
zilipendwa,
babu tale wapi papa misifa
zilipendwa,
squeezy party atuenda kikibisa
zilipendwa,
mpira na pele
zilipendwa,
tanuna nyerere
zilipendwa,
achangedere
zilipendwa,
alusi mabere
zilipendwa.
Eti uze nyumba wekeshi maba, eti lazimishe ale kukata sabuni kicherema
zilipendwa,
mabanda ya sinema
zilipendwa,
ikumba na mlema
zilipendwa,
Diamond na wema
zilipendwa. Izo ni sama za kale,
sasa marangu
sangulo mapepe kale
kale.
Magina songi dogi
zilipendwa,
chaneli analogi
zilipendwa,
ofisa saibogi
zilipendwa,
banda meanodi
zilipendwa. Unani bipungu pigie umeweka vocha, ule wewe lipe mie umeniona rofa. Tena na madada wenye majina, acheni visa, unaita ukale dina na kwenda tisa. Nyele za kichina
zilipendwa,
mochi za kwazi
zilipendwa,
sena na beti
zilipendwa,
bashite kwa jima
zilipendwa. Izo ni sama za kama
za zamani.
Sangulo mapepe kani
na mitaba chani
zilipendwa,
TV kwa jirani
zilipendwa,
adira ifani
zilipendwa,
asari haifani
zilipendwa.
Ya nini kunichunguza na ishi wapi
zilipendwa,
na la chapati kwa maini ya umakati
zilipendwa,
kuto kunikali ya chini unakamati. Oh ya rabi masikini kunize haki, mapangala
zilipendwa,
kipanki kajala
zilipendwa,
unyango na nyangala
zilipendwa,
lufufu mkandala
zilipendwa.
Cheni ni vidomo domo, tutupia ni tunguli, kisa pesa za mbomo, msimu wa makufuli.
Ah,
bongo mani yondo
zilipendwa,
sikinde msondo
zilipendwa,
magari ya udongo
zilipendwa,
abu waloi yondo zilipendwa.
Izo ni sama za kazi
nivu maga sana.
Sangulo mapepe kale.
Kichovu
zilipendwa,
wakina mani dojo
zilipendwa,
kina iobo
zilipendwa,
kina tupogo
zilipendwa.
Eti msiba ukiona bundi unataka kupagawa, tulale makundi makundi kuogopa popobawa. Suena nitampata wapi
zilipendwa,
suena wazile nyakati
zilipendwa,
kujifanya mapanga zuna eti wamepinda, wengine wabeba vyuma na kuna malinda. Amini dada
zilipendwa,
miuno ya echi baba
zilipendwa,
domo cha ijabu
zilipendwa,
nchezo ya kibaba baba
zilipendwa.
Wale wapiga madili sasa limbaya
zilipendwa,
hizi zama za Magufuli siza jakaya
zilipendwa,
ugombi wa Mr. Nice na dudu baya
zilipendwa,
fika tuni vya madenge baba ubaya
zilipendwa.
Wago mchongo Mr. Bingi wapi bambo, wale wasamiaji wa melini wasewa hambo, ifiyo kwa Benjamini, wama mojambo, wabete na muaporini, fitanda rambo. Nanda mjela jela,
zilipendwa,
kidali kongolela,
zilipendwa,
marsi na zembwela,
zilipendwa,
jumane chana fela,
zilipendwa. Izo ni sama za kale,
sama za zamani.
Sangulo mapepe kale.
Kamandada sinunda
zilipendwa,
Kalumanzi na ndumba
zilipendwa,
Sibu za dole gumba
zilipendwa,
Johari na kanumba
zilipendwa.
Wasafi
gante ba muje fok lewto si dia ku samoro break yo ku ado teksi dia pas te wolo te men no mo sarinya mane wonder ma be girl ma sama karinya
Fire, fire. A $1 million. Say make a wire, wire. Tell me to wanna cover my girl. She say all her friends, friends. Leave me la vida loca. Before you me, my love. Oh, yeah, you for there for me. You for there. Shukusheka, ayashumeka, yeah. Caroline, save your drama. I don't need it for a soap opera. Hola, hola, Mr. Lopa. I'm not here to cause wahala. Hello, diva, save your drama. You don't need me in your soap opera. Yeah, you for there for me. You for there. When you boy, they hunger. I go try for you. Oh, yeah. But you say if you don't get money, hide your face. Make another man picking on my way. I love you, no me say. If you say, make a put one up for five.
No, no, no.